muzadde wali wansonga ne bwaba wansolo tasaana kunyumulwa no awali eyazaala ngonda ne bwemba ntamidde omwenge okuzaala kwesaddaaka tebiri mu kubatisa beba abatalayo obulamu bwabwe ofuuka ensonga bambi ne bekkatira omululuzi obeera omuntu bw'oba ofunye oyitangayo ne bekaba katono obawangako beba abamanya bwe bitandika okutuuka eno gye tuvimbira okusuumusa omwana kubakwasa lubengo tewali alizaala mwana n'atasanga mayengo maama sina bingi leka nkuwe ndongo wabonaabona nnyo nange leka nsaba obeewo wategeera omuzadde ejjira osala endongo naawe atamanyi tansika mpulira enduulu tebakuubisanga nti omuzadde baayo omukyamu na bino bye batuzaaluka batulimba beera kutiisa ne bw'aba yakusuula ye muzaddewo muteeke wasooka balaba bingi ba maama ne batunywera enzaalo n'atakumabeere ne lwalwaddayonsa gwe muleeba wabeera katemba baŋŋamba bibeera biwamu ebisa bimusiba n'awunga n'ayita n'ennyina eyafedda tubaliisa ebitalinka booyaako ne ku miziro gyabwe saako eddogo ly'abajja bwabwe maama sina bingi leka nkuwe ndongo wabonaabona nnyo nange leka nsaba obeewo wategeera omuzadde ejjira osala endongo naawe atamanyi tansika mpulira enduulu sana kuwa nalya omuzadde lugero olutagenda kugwa ebituyiga bingi ne bayiwawo emibiri tuba obulungi ze ndwadde ezituyiga obugabi wenna n'ogongobala emikono omuzadde n'agomuka eddunira n'ayanula n'ayanika ebipale nga buli kimu okikolaawo mu ngoye n'abula lwali kuwanda olulusu leero n'afiirwa omuwere enkya n'aziika eyamala emisomo era ne yeetikka olubuto olulala omunyiizi ogezangako omuweweza wadde nga ye musobi ogezangako kirekanga bwe bameka aba banoonya engumbagumba nga yafiira mu lutalo na guno guliko otalabwanga maama sina bingi leka nkuwe ndongo wabonaabona nnyo nange leka nsaba obeewo wategeera omuzadde ejjira osala endongo naawe atamanyi tansika mpulira enduulu